yande joni wittedi min tagi sappo e joyi studio kalangu nani habaruji ɗinni ɗi fulfulde ɗimi Oumar Dianganta on nder ko e kibaruji men ni parti politiqueji leydi men ɓe gaɗi pottal mabɓe manggal ko ƴewata fillani mbiyen ni talkuru hawjinu e cuɓaki ki noon ni ɗum ɗo ɗate nayi noon nder majji fo wittake jeetati kan woni wittaki ɗum ɗo hano CNDP hanti ɗum keng o nani ɗum nder habaruji men région mo zender kande sukaɓe e kolgomɓe no janga sewɗe lycée e collège nonni ɓeɓeɓe naati nder murtere ɗum ɗo illa ñande talata yewtere men pindinol hannde yeccata kona dow ko ƴewata garbinaki hannde nder leydi men Niger ko ɗum hano ɓuuri suulude hakkilloji yimɓe ɗo nder galluño may kanɗum ɓurɗudde noon noon nder ɗate hano nayi noon ni ɗi talkuru hawjinu e cuɓaki leydi men ndi komiti on hano ƴewtinake dow mon nonni ɗum ɗo hano ɗatol jettoɓol gol kam woni hano ɓe kalda hano ɓe narral dow mon nonni ɗum ɗo wakkati on ɗon ni nder pottal ngal yehi timmoye kengal nonni hano pottal hanogal CNDP hawji nonni ngal yehi gal hantoye nonni dey partiji ɗi gonda e laamu ngu ɓe salike yaade nonni gaɗa mbiyani himɓe bureau seni nonni gomɓe sappo e tati horrama sappo e jeenayi nonni dey goto ɓeydama nder bureau on nonni kamɓen do kan woni hano kan woni partiji ɗi gala baguere noonni ko yette noon nafilier ɓeɓe goto ɓeydama nder mabɓe ɗe wakkati on ɗon ni hano hoorejo kawjiɗo e golleji CNDP noonni Yahaya Garba o yewtidi e Habibu Garba.
Kenyan hawride CNDP nde enna ƴewtineke ko fedde nde enna halfinade golle ɗe golli ele balɗe ñande laabi nayyi pukkina ton ɗiɗi konɗa fou yahama tabintinama sana lawol gotol kam woni saldu jeeta ɓuuru ndu enna saldu sappo e ɗiɗi ndu enna dartina filla dimma himɓe hanɓe tawe ele seni on enna sappo e tata wonno min mbi yaajine ɓeyde himɓe fayetto sappo e jeenayo ɗum ndu konɗa gam batte heɓa woɓɓe ndu konɗa keɓa nokkuje joni no wodi parti ɗi galnaɗo kanka hokkama nokkure ele fane bureau seni on endan non saldu capanɗe jeetati ndu ɗu konɗan kandu haala mumin kaali ɗum jokka ini hawrinde yeeyi timmowi e dow jiidal partiji politique
sanctionné par la réunion plénière des partis politiques
nder lawol gotol gol ni ɗettol hano jeeta ɓere ko wittaki kan woni harko ƴewata mbiyen ni hano ñamuɗo kasu hitane funon ni hano jomum wala fu lawol ko yata tefa hano horaku nder leydi men Niger di cuɓaki garo noonni ɗum ɓe jaɓora e mum noonni gaɗa moƴƴinol han nokkuje kewɗe nder galluño may ni gallato nokkuje beeginiɗe hano jonkay hano ɓe moƴƴini hano mbiyen ni kegal ɗum fuɗɗa parque mo koarakano e nokkure indirtene place des nations unies noon ni e rompoye gaɗa fawa nokkuje ɗe no wonno moƴƴine illa kega nogay e nayyi lewru janvier noon ni diallo mariama kenda yewtidi e moktar mamoudou noon ni hoorejo kawjiɗo e sir ñamay ñala noon ni o wi nokkuje gonno ɗon ko moƴƴinte yaago hano pottal ɗo yaago hano pottal manggal ga tegal ko union africaine noonni lewru juillet hano dawrtoro noonni nder leydi men Niger ɗi nane mbiyen galluño may
nous allons rayer des allées piétonnes
min gaɗan nokku to koyɗan koɓe tokkirto no yahano warta min gaɗan nokku to himɓe garta no powta nden eneka ɗum ɗo fou min gaɗan ɗum ley gollugol gallure nden endan gam batte Allah e heɓa himɓe heɓa tiɓɗo endan nawtoro nokkuje ɗen fa woɗa gollal ngal ɗumin jaral ngal yesso noon no wodi ɗu konɗan komin cigil yaadu yesso komin gatto kam wonno hana leɗɗe leyɗe to enna moƴƴinte noonni cité fe sa no woni nokkuje kandu ko hani moƴƴine lawol dow lawol leykoyte essangère ɗum enna kañum e gosol ma e gol fofdu ko moƴƴi ne moƴƴine gallurde mi moƴƴinande fa waɗa fadde hawretere mawde nde dental leydi afrique tene ɗi a yottade
finir avant le sommet
ko watta balɗe ɗiɗi ni hano ko gollo hano golloɓe hano université mo zender noonni dari ni golleji mabɓe noonni ɗum ɗo gaɗa rafi narral natugal caka golloɓo go e sukaɓe université noonni ɓe janguirde noonni dey hoorejo hano mbiyen ni hooreɓe ɓen no wonno waɗa bawɗe mabɓe fou ko wattani hakkillo fukkigo warta nder janguirden ɗum ɗo wakkati on ɗon ni hano hoorejo janguirden noonni mo zender noonni directeur mahamman noonni malan isa yewtiɗi e jaadimi moustapha mamman sani
devant cette situation donc nous
batte sadorma o minen min noddi syndicat golloɓe sarusi on e yewtididde e mabɓe e wiide ko torrude gollo min jamray e mum min mbi'i laataki le iri gollirde mawde nde misali université on nimɓe tokkito e hitanade ko e mum minen to ɓuri haƴƴinade mowoni min ɓadake hantude sigila ko duuɓi 2017 ɗum yaade 2013 ɗum min noddi koɓe aadi ɗum du no famini dey iɗum hoddiri laatade murtere nde wala haddi tawdi wona gollon hodete sadorma e dande mum wodi dubade sadorma no wodi ko du warti do hore gollo on kulle ko jamtete watte fadde murtere no yehe fuudu ko be jari hala on yeso suudu kite hedde universite on du min jewtinto fi on min daram
examiner la situation
gadani be desi talkuru ko murtere ni mi do ko cewata han sadara maji dibe gondi be godi nonni har ko cewata bangere jandeji mabbe jeddire wittine nonni sewre lycée collège nonni be zender be nonni be puddi murtere mabbe illa hano talata nonni be galana ibe jama hebe kuntane be hajuji mabbe dun do ko watta jande lobere hebe nonni wakati on doni secrétaire général nonni hano habu mumuni o yewtidi e Mustapha Mamman Sani.
La semaine passée, nous avons
de dire witine de min keji wakati ko jeddire mubere ba goto no daimin hande sadorma gondo no sulimin on woni rafi tabe jangirde no wodi sukabe umma tore wombe no janga e leydi del lycée municipal no wodi kala siji godul ko to sukabe hemre jangobe amma janginobe hejube wala nyande min kalino do plaque no kure mandade de zender ko bandimin mamman laminu maikanti barado jeegom desembre du ujinaje didi e sapo e gom wakati no golleji zander sabwa o plaka mi mandirdo itama min jami horebe ardibe be to plaka on yara min kali du e wide be gartinanan min plaka amin be bayla o
ina bobibul
sukabe e kolo be leydi niger hoji teddirka mu em e jahabe janga hano be yabe janga der jangirde universite mo senegal nonni riwama gan rafi jobol hano ciede jande mabbe nonni delle jonkay gondi mabbe fuddama no moyte gan sabini hano mun kayla abdul razak nonni horejo hano komiti fedde jangobe hano be leydi niger nonni o holli wiide hano no hoddi sanni gan ko urta hano pecce chapan e jeddi do herme kan hoddi dun do wakati won do ni ano bandimi noni tarnan fuday ahmed o kimi fama do
chaque année l'état doit verser
itande fu gomnati hanana yoba cede jande ko sarusiji sukabe jangobe niger be gomnati o jani tedengi jangoyde der senegal gomnati dubi tati wadi yobay bambudu dumadi ko bandirabe amin nildabe ndiwa der jangirde dem be kada du e wadde tewteru mabbe wobbe mabbe ndiwa ma der ciudi to pukoto dum dum du wadi communauté ministre kawdi do jandeji mawdi on e gomnati adiji gon ko jama ba ko bo yay dun da sudu ana bundum fuddi hokkude ceede ko jande ekkitade golle dum dum hokkama senegal idun tawa der ceede du ko gomnanti rewte batte majum be acci bandirabe amin njaha jande amma mi tokkiti to fi on fagasa gan chapande jeddi do hembre on fu woni gasinaka ko yobanaka leddi senegal
ite paye au senegal
der faworde agres nonni handen mawnede be kirsay der hirsira den gan sabini dum woni hano ko sabi dum kan woni be tadi hano diyanta wadan der hano hirsira den nonni dum do wakati wonni biendi company modian lady men niger nonni hano kan holli wiide ni ko watta ciede million go o he ujinaji la soji didi kambe tokkata hano hirsira den nonni dum do wakati wonni hano tokkana gada satara magi dum wadi be tadi hano diyandan der habaru hano cakkiti do kan woni hano moddino wonno tefe gan sabi wakati o en der mun nonni fu wari no hitira nonni no arando tokkido hano takkido he arande tokkido arano mo maire commune Agades Abubakar hano ajawal o haliri nonni bandimin tawado Agades dun do nyaaw indirteno hano morvu nonni jonkayni woni der département mo walam région Tillaberi hano na wallaka ana wala no andaka na wala do no ko fa hankase na hano bisaji yata raba he bibbe adama nonni dun do wakati won donni hano ala Mustapha nonni Hamidu horejo elevage fantini jadi min Iliasu Gumandey
2004 na sinti Niger labora girugu ka gi
dubu junaaji didi e nay ne won ko nyawgu fuddi do annda leydi Niger dubi joydu fu se nyawgu enda banga kesenda nan da famirto nyawgu nangi ndakke mudu ni woni fuddirtana wulo wulo dabba on hono bandu mun nawa do waaba yaadu sanne kesenda se jia nyilbe e joode no banjo tiagal mu hinno no dojja ni fa jonka fojja ni fojji fu wata no di kebirto nyawgu ni woni der hendu kam woni ko nyawgu ena waranto dabbaji din kanyi din kondan e di ndabondira wutiner en sawrobe dabbaji sen joomu no wori futtere bandum faata ma jodoli na du nyinte de enda na ko ga yaato ladde dum naati urnde no waawi raabude dum kanon raabata dum der diyam na du konna e do nyaama
amma manti harra manti ngwari zbon
Der filingeni wadi wakati ko nyawgu hano bisaji rabo dirta noni hano tun hoti hakkiloji himbe der ci e gonnoni tawadi der departement mo filinge sopirde region tilabiri noni ko wadi hano bienni batol hano bisaji dutti noni dakiji e pucci noni dun do wobbe no wi'a hano na walla kani indirteka hano gurmuno wobbe don gi'a morvo non dun do wakati on don ni hano indirte do babana karim noni horejo elevage mo filinge fantini abdullahi bagasa nonni.
Certains disent que c'est la gourme, d'autres disent que c'est la morve.
Nyangu endan wobbe kay wiadum gourme wobbe ko ndan wiadum morve ko wadde ni woni le lumoji en andi pucci kanyo dakiji fu ndugo goto woni to dun don wada raabo ndurgo gol endan himbe njawnube waddude dimu en fu kebi safare fa wodi wutinere en gondon endan no kokka safareji da bayde du konda jongo min bawata hewtade hono jam'ar nde fu min pirta ko mi andina dun en no haani jogoro e waddude ni dabadi law di chawro gada mon du fa handen hono se wati changu enda tawe ufam
la propagation de la maladie ou bien enfui les cadavres
gada dilidu e koyde ko o wadi di fanoni bi ledi niger dilowo gan jonde jam kengani o ummake agades noni umo fa'i nyemay noni dow hano dilowo hano ko fadde o yata o dilla noni der gouvernora kan o fuddi dilidu noni o yewtidi e bandimi noni o hita kidano hano hamani isaka noni hano dillatana kiloji keme nay kiloji keme jenay kan o dillata illa nanga agades fa yotto hano gallu nyemay dundo bandimi anise karim kan fantin min dow
mi wada agades e nyame der nyaloma kiloji chapande tati e joyi ngadami yaadu andudu ngai mo yartide portal no moy no fu wada ballamu idum welikandu e wartide portal e jonde jam mido wawa dum mido andi no kurende je tati lewru mars ngimmi yottade nyame ko ardina yaadu nduni woni wartide jonde jam e portal nimbe bayle jikkuji mu en yaade e fijo pirtol ballim waylude jikkumudu no wodani sanne sukabe ummatore niger to ginanda ni mi wala lom toka
il va me relever
doni de lady men niger ni hano sengoji ne ifo ko ummini hakkiloji himbe kan woni garbinaaki nonni dun do to dum buri dudde kan woni do der gallo nyamay nonni dun de wakati won doni hano duudal mum fu hano no wonno wadde do der gallo nyamay sigilaaji no don no joddine dun do ko wattani hano be durwida fi o wakati on doni alhaji salis umaru horejo hano renaissance culturelle nonni dun do o fantini bandimin kungu muhammad dantani
filla garbinol der leydi niger latake hunde mawde sanne dun sabi gomnat leydi niger wadi minister hawjine filla ko darto moddin tingol fina tawa adaji meden ndara no watta ko tawe fadde ke garbinol enda elaji salisu omaru dakaw docteur kawjide filla ko darto moddin tingol fina tawa adaji meden
la pratique de la
gollal garbinol leydi niger yaade der gallu jamu min bawta hantude dun amma no waawa buytede dun dun de min ekkitibe gollen
do dun enda labi on ko kojudo
par rapport a ces mesures
non jangirde makaranta e madrasa ngade be ngatte faabe keba mbirdi lobbiri der mun leyno kuje debbe tawadem fa saroobe mabbe keba ngatta gite e jewtinaade be dum du min dara no watto ko gomnanti jewtino sukabe ben no woni no yara der makarantaaji dim far garbino nimbe lardube ben du no wodi pelle balloje tawade gam wallude be ekintina himbe lardube ben golle law e milade ko noy watte ko be keba wallitede kulle de be ngatta den sode der koyirka to sukabe men sainde be ngatta jande ko be keba ekintinol lobbol den ko be ngarta leenimbe farfila rewbe garbinobe ben du mosolamu woni be kade garbinol lay
cette modicité
noy woni dabare mbawdo wadede ba heba garbinobe acca garbinol gol
en fait
no wadi pelle mbaloje kande wadde dum ko wontami woni tindinol gol
civilisation
do leydi niger satu fu de ni labi lam hojama goldirama lebi da kala yo petno dum woni jongo dabar mo kojudo ko wat ko tay labi ko jaddi enan golla
vous avez raison c'est vrai
ngonga non ko andu don dum wartani bibbe leedi niger mbouka ndeni labi ko jama fu dum boyta fuddita kasim amma minen ministere amin ko woni to mo woni e tokkitaade gollal tindinon golo e miccintide pelle kawjide fi majjinde mballa labi ko jaddi din gollide tindinon gol nimbe fu ngommi da watta daande hemum be ngadda mballa gaaji mabbe fa gollal garbino accele leedi niger du mi ranto modibe
charge les zulema
doni min darnata on habaruji me e fulfulde seyde lamdo hollimin altine min gadda habaruji gom mi jottumo kirtento jam hirti